manga music inaleta shani kamili. Kimi rekodi, sinaika jenje. Defu Bizo, JB, Jacqueline Oba, Kine Digital, Baba Junior.
Sina ene one.
Tanzania mozima tucheze music ya Shilole. Tanzania mozima ucheze music ya Galicho. Tanzania mozima ucheze music ya Shilole.
Spider-Man,
Galuzi, Mwana Mukingo, Adichacha Don Dolo.